episode.
Yeah, yeah.
It's another one.
Can get a taxi van and little handy. Nan and go rip his own bad man. Zima Moshi Radas and the Mary Jane. Pass it up and down with your dad. Mary Jane up and down with son. Party Palaja Java Nico Jabba. Chinya Ways Mamba Kata Waba. When he acts passive, super Jora Sabba. Picasso, Nikki Checky Dabas. Campus, Wendo Nangoja.
Yeah, yeah, yeah.
Be Judy, King and you. Gatin Gola, Tana Shedona. Pizoni don man, chorea con man, toka Dodoma,
ati dangote,
na bonya wote, usiogope. Breko zangu zote kwa kibanda, my time lunch pia kwa kibanda, bachelor supper kwa kibanda, kwa super daily water kwa street na wahanda. Breko zangu zote kwa kibanda, my time lunch pia kwa kibanda.
Sema bags ime stack up, sipa ame back up. Najua hamjui mi hujua hizi vitu. Najua hamjui mi huwa hizi vitu. Najua hamjui ntasumbua kila siku. Now tell me who when they come with the realest. Ready or not, so we gon' play. And if you really wanna know how we do this thing, let me tell you one time. Lete sima, lete mboga, lete nyama one time. Nafu sasa jaza supu ni waoshe one time. Jina yangu usitaje ukidai kuja Jackis. Rada za kifala sema kweli misi jui. Kama bishi ikopoa basi jua si bagui. Na warembo hatu jui wamefunga bui bui. Hapa kazi nimefunga ni kukula kama chui kankan.
Breko zangu zote kwa kibanda, my time lunch pia kwa kibanda. Bachelor supper kwa kibanda, kwa super daily water kwa street na wahanda. Breko zangu zote kwa kibanda, my time lunch pia kwa kibanda.
Yeah, yeah.
Bachelor supper kwa kibanda, kwa super daily water kwa street na wahanda.
Kanishua, niko juu ya maji kama shua. Na kanisha dami unyanyaga na mapiwa. Mini mkali zaidi ya pili ya dikalisi ya nanijua. No crack pain na piga sticky. Sita mukai wiki. Usikika jaba sika mbere kakashiki. Npate joka ndovu kejani ya rufu ni ya iliki. Attractive inavutia mamada. Ngomo skini mbaya kilima msuta ipata. Zero mana badman shata. Doshin mochizisha na yangu chumwa na ichata.
Breko zangu zote kwa kibanda, time lunch pia kwa kibanda. Bachelor supper kwa kibanda, kwa super daily water kwa street na wahanda. Breko zangu zote kwa kibanda, time lunch pia kwa kibanda. Bachelor supper kwa kibanda, kwa super daily water kwa street na wahanda.
Kato walewe katika, kuna deika ila nadema na katika. Kuna form flani wale suzipitwa. Super flani anapenda kukatika. Niko na kapemba ile gramo na lisa. Ila ni kateni mabomu na mashisha. Check ya na perform ali clean ali fisa. Utagani when you check baby girl she a diva. Malawenzi meshika.
Turn up the bass na DJ Trick or Trick.
Kikato walewe katika. Kuna deika ila na demana katika. Kuna form flani wala isizipitwa. Super flani anapenda kukatika. Niko na kapemba ile gramo na lisa. Yela ni kateni mabomu na mashisha. Cheki na perform ali clean ali fisa. Utagani wedding cake baby girl she a diva. Malawenzi meshika. Fine melanin kama indika menishika. Straight with visa. Grandaddy papo cash money ama visa. Kukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zimedojo wala zimeshika. Game niko viti magalo zikipa. Tini downtown downtown. Every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Na kukata kustalika. Every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Na kukata kustalika.
Every dakika napenda kukatika. Mali mina choma zimetoka Costa Rica. Manzi akikao mina mpaka paprika. Yeni diva wale ananimaliza. Hasta la vista, misi na visa. Zangu zimeshika utadhani kuibiza. Manzi akichita najua kusafisha. Kalongo longo mchizo wa kuigiza. Mi wapenda napenda. Niko jaba sizitema, sizitema. Yo denda kwa dera. Buda mini taka tena na tena. Niki rap anadhani skile bengu. Manzi amekuja anataka lea bengu. Pale kitanipi anapenda tuku bengu. Anachen anataka tuku trend.
Kukukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zimedojo wale zimeshika. Game niko viti magalu zikipa. Tini downtown down every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika every dakika napenda kukatika. Na kukata kustalika every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika every dakika napenda kukatika. Na kukata kustalika.
Anataka I taste cause yeah I'm fine. Kuna mtu tufanyangi anaboro some dope in a while tujabonga na kiburi iko juu hey. Ana comment ufala nye 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 bad vibes atutaki. Sialikula fea yangu no big deal hata kama ile uma kujileta masora ay parasite people. Kila time Buddha form ay kwe una nye 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 kujileta masora parasite people. Kila time Buddha form ay negative
ati leo tunaweza meet block delete kwanza kwa kwa BNB hey no serious vile stories za murder zikon repeat bado nadhani nda come cannot be me ukinicall na sikujui nikiwa na profu kwa na suti katiko shua kani scam mama job legit na jijazia tu ni scam nani niko locked in Nairobi gossip na try kucheki kunendaje na history jumi kwa nyumba stock mtanyonia kwa DP mbaka ile siku gava ita stop
kukileta masora ay parasite people. Kila time Buddha form ay kwe na nye 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 kukileta masora parasite people.
I'm so lazima na tap 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 poko kanoma ni kabad girl girl wejo lazima na club lazima na munch lazima na chap chap na mso lazima na tap 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 poko kanoma ni kabad girl girl wejo lazima na club lazima na munch lazima na chap chap
like a boss.
Alo ni asaperu asapa muaga bad boy chini ya magic design genge true genge live it in the town na leo mko kijani basi we kamu painting wago meni nice ai uki smile mina feel shy ai kani ku simp misezi deny juu nime simp padi na shindwa na shindwa rada ni kai hard wakadi wa mama wana ninoki wanashindwa natoaga wapi hizi manoti kijana oldies na sijafika 40 vitu zingine buda zinafaa kucheza loki
tap 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 koko kanoma ni kabad girl girl wejo lazima ntai club lazima ntai munch lazima ntai chap 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 na msho lazima ntai tap 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 koko kanoma ni kabad girl girl wejo lazima ntai club lazima ntai munch lazima ntai chap chap
niko na esta kila wiki yo nikabaya kwenye dance floor esta ni makwiki yo yopenda kutolea mafomu. Niko na Esta
kila wikio
nikabaya kwenye dance floor besta ni makwikio yopenda kuntolea mafom hey. Miniko hai utadhani mini ndege buda minapenda pasembe ako na pete na amemea pembe mazakini chiki anashikwa na kiwewe diki kami dance as a bird manzi amebeba unachiki akitur mina saka buku kuchu mina deku earth styles do ni deadly anataka kulur go patu muda kini chiki darasani anafantu buda suna chiki mina chunga tunapatku milenda kuzunga kami kenji tuzabano all over America kiwa baringo na hananga maringo minyo simpo na nakula maringo anani bamba anapenda mastingo tena ulostenu yo manja kula dingo
achi ni kam verified ha ka very fine kapoa malifisa yani ka fine wine niki kadigi miskia nika niko high na msho lazima ni tap before nikafanye mine na jona nga mnye mnisa he love Johnny Loki na before nika cuff lazima confirm na mbogi kamogo rasta kanapenda mamushi friend give it like a boss niko neshe the mbogi
niko na esta kila wikio nikabaya kwenye dance floor esta
kuna
kuyopenda kutulia mabos
leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo mana tipsi kufinish kumalo na masani risk kudunda kudonjo zon tuko on na tuko juu ya mangango magode chok nile kwela nonono no uku ndo haga na haga bigi bamba mababa sana kwanza mapacha ziwa tupisha rada cheki lukala tupenga mara kwa mara kuchanganya wababa wapate tucheda he's taking you for lunch na you taking you for granted yani for money unapembu dupu na ena bant na jakam sasa unangushi ya champion TFWB what the F do you mean leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo
yote suna just spoiler ndo papa wapua kila rima wanalia sindo anataka uliza mana tipsi vile si huwafanya check it kama niluku napiga diriba fresh na kishiki jo kwa pori ni mejipil mabenz na kakadi kabons kinazima ni katest na kama hakuna kwila is a pass to the next is a leo ni kufinish kumalo uweze ni getu kini tresadi kwa bando kuwatokea na watokea na kiprado ni pake shield ni kisip yangu ha.
Ati leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo
when they hear me girl don't fear that drop it down yeah me girl don't fear that when you ready me ready we nah need chat drop it down yeah me girl nah need chat
body never done hotter than a gun man man forward and girl them money to the ground sick my thing much better that around shining, I want you for position. Position, best position. Position. I will never run. Give me your best position. Position. Body never done. Best position. Position. I will never run. Give me your best position.
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit till it burns. Come on, bend down, baby, turn the 101. You should have told me that you're freaky, yeah. I should have told you I like Caribbean girls. Wind your back to an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a gun. Forward and girl, them money to the ground. Sick my thing, much petty that around. Can you and shining, I want you for this position. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never done, best position. I will never run, give me your best position. Give me a
turn up the bass, not DJ Trick or Trick. Make the girl live wine.
I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. Boy, flanako, ay, I draw home, madam. Is he being jealous or am I being stubborn?
Bambi nani bam 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 bam. Yabana kashata, misbehave nizo haka za mchaka. Ye ni mrembo, lakini ye ni dan 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 dan. Yabana kashata, misbehave nizo haka za mchaka. Chaka, chaka, chaka.
Antaka this, antaka that. Inaske hubi bigala, nataka ditu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapetu anzeku. Antaka this, antaka that. Inaske hubi bigala, nataka ditu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapetu anze kusmash.
Ati kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu.
Yo, easy bad one.
Okonko.
Hello.
Like a boy. Antaka this, antaka that. Unaske hubi bigala, nataka ditu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapetu anze ku. Antaka this, antaka that. Unaske hubi bigala, nataka ditu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapetu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on a Instagram. Aki fly ni first class ana chest the bag. Go USA dubs then Doha Qatar. Natasha
yes,
unajua kurombosa
yes,
in the left na right yani round and round. Yani spin your waist like a merry go round. Anataka wig na mina mpia cash. Nunua human hair sizo nyoleza farasi. Anapenda mukuchu na lipangi taksu. Kimutiaga mechi anajilipia cab. Ni hot cake fresh off the oven. Akiwaga na mimi ya kusorted. Haga big ya kuloaded. Na napenda gado
antaka this, antaka
nataka that, unasikia hubu bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chu, anapenda cash, anapenda juku seti kabutu wanzi ku. Antaka this, antaka that, unasikia hubu bigala, nataka tutu kafu. Anapenda muku chu, anapenda cash, anapenda juku seti kabutu.
Anapiga pick ndana nyumba na bado nanimaliza. Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune na kiroga beat. So manze hip hasi watu wana break up. Anapiga pick
ndana nyumba na bado nanimaliza.
Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune na kiroga beat. So manze hip hasi watu wana break up.
Ninapiga pick juu ya bed na mtumia speedy speedy. Last scene alificha ni kwa nini. Anajua baby wake huwa cheesy. Nichini ya maji miu mficha kama siri. Ukitema taxi come give. Nakaa mimi sipigangwi na baridi. Soko nikirudi nishatoka by jioni. So ukiseki guaranteed hunioni. Ukitaka mina bend down receive it. Legs with the sky tuwachane kwa nini. Yo ni itamama sneaky linky. Can't cheat can die mini wako amini. Ukitaka mina bend down receive it. Legs with the sky tuwachane kwa nini. Yo ni itamama sneaky linky. Can't cheat can die mini wako amini.
Anapiga pick ndana nyumba na bada nanimaliza. Tukisikiza reggae kitu buba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiro gabit so manze hip hasi watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada nanimaliza. Tukisikiza reggae kitu buba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiro gabit so manze hip hasi watu wana break up. Yo manze hip hasi watu wana break up. Cheki mama zinasikia tifu. Nukiwa ndit nizishiko kwa susingizi. Buru buru ni kugadhelezi na wazing king mratish. Na mange usjo ni party jo on a Monday. Pate jaba na mashash kende Tuesday. Nipate nole mother tiki dance. Ito Wednesday niki roll to mashash. Kazen pate party na Friday kazoze. Si uongo tulipata na soko. Meka mja mangoto na die ni pnopo. Na bado si ya mine mekuja na mawiske. Na die from the missing. Tonde isi limze ali cash money. Pate na kimali netunge mali safi. Na getu kanibani unabatishwa na shati. Nikamba nane nipate best tano nane. 12 o'clock tuya sana piga pick ndana nyumba na bada nanimaliza. Tukisikiza reggae kitu buba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hip hasi watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada nanimaliza. Tukisikiza reggae kitu buba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hip hasi watu wana break up.
Isai kushoto makoshoto wapatoto na kameso. Vitosho ni warembo wamekuja hiru rasho. So tunashanga sambo nolio mapema. Si tunashanga
tunashanga
sambo nolio mapema.
Mukwanga badadan, mupenda gosho dokat, javalia cardigan. Wendi enemy nam, moshi marashi nam. Jumanzi sina haimanishi nenda jehanam. Nina shanga
Baze Radio.
Mwana ulio mapema. Bato nina shanga mwana ulio. Yeah, to off all the men. Si wendo lichagua fisi. Mkiko sana usi twin pop sisi. Tuliko sana tu ya something fishy. Mipajero yangu misi ya zio muizi. Isai kushoto makoshoto. Watoto na kameso.
Yeah, yeah.
Tosho ni warembo wamekuja hiyo rush. So tunashanga sambo nolio mapema. Si tunashanga sambo nolio mapema.
Baby cheza nami twende shika kiuno inama tena. Zungusha zungusha tena. Zungusha zungusha tena.
Baby cheza nami twende shika kiuno inama tena. Zungusha zungusha tena. Zungusha zungusha tena.
Basi kapoka zuri kana dai kunfambalisha na
mali yako akikuja na bakishwa. Nataka kapwa kona accent ya Lupita. Attitude ya Huda manze bully Johnny ya Nikita. End time is money so siyache ukipitwa. Kuna mafala kwa ibezwa na chachisha. Nafuata nyuki nile asali ni kigrand. But usiposo anze kusema manze chona choma pipi. Jimesinda jaba joti zimelipuka. Na manze venye kuna enda zani stashuka. Nangoma zote zinazoza mbaka kapuka. Na huku venye na peyana manze utashtuka. Sindio maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzo na adabu. Weitisha usifanya diesabu. Ai, usindio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu, maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzo na adabu. Weitisha usifanya diesabu. Ai, usindio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu, maji kwenye klabu. Kushtuka, imesunda jaba njoti zimelipuka. Na mate venye kuna enda zani stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Niko kwa kona na zitoka skele u. Ai, na fume leo ni fasa fasa impromptu. Ai, na manzi yako na nipanulia mpu. Ai, ingekuwa wewe manzi mate uge duso tu. Imesunda jaba njoti zimelipuka. Na manzi venye kuna enda zani stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Na huku venye na pea na manzi utashtuka. Sindio maji kwenye klabu. Na kani zoro unafuta na adabu. Weitisha usifanya diesabu. Ai, usindio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu, maji kwenye klabu. Na kani zoro unafuta na adabu.
Baby girl and a tiny wash and dumb. Shazi bonga fiti jumi ufuwa done. Easy end wanna try kuni cash form. Niko club na magai tuna pass form. Na magali wameva dong. Story gani walai sezi pass dumb. Niko chat na magai mindo fata dumb. Kiki bini walai nina figa lon. Luna chua maizani na fika home. Sezi banja mtam mindo fata son. Easy streets unajua mindo melgun. Ukibanja nani unafigo boom. Kani happy magai itachipa soon. Usi worry na life itachipa noon. Patuation kwa life na umatagun. Ni weekendi walai zimefika moon. Na madiva wame drum nimefika zoom. Usi zime magai sunajua rules. Tunakata walai adifike noon. Kani ndom unatako na call kush. Easy end unataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapena mate ikun. Akijipa magai unacheza pool. Doki bend unagrab unatap good. Easy girl wanapenda ali bad boon. Kani life tunapenda money fast good. Alijama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. Kenya mabuso mebeba zin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini.
Toto sitoto meiva. Simple and freshi barida. Sisemi visango meshinda. But kuna venye baby na tachisha. Wana kula na macho from a distance.
This is Blaze Radio.
Girls too hot for assistance. So kali kiwa moto washa shisha. Wanyeshe marabili siyo kiss man. Wanyeshe vile haka ina victims. Some been taken at the rehab. Kumbe wendo liko the addiction. This fine girl like on the wisdom. Nilidhani yeni wakanisa. Alimpia gift bila reason. Butu nilipati wa permission. This fine girl anani tip top. How do I say nani maliza? Alimpia kiss bila reason. Butu nilipati wa permission. Toto si toto meiva. Simple and freshi barida. Sisemi visango mishinda. Kuna venye baby na chachisha. Toto si toto meiva. Simple and freshi barida. Sisemi visango mishinda. Kuna venye baby na chachisha.
Naingia club hivi na watu wako busy. Na sisi ni magangsta easy. Tumejihami na masidi. Kavukavu wakuna kuna STD. Totos ni ma VIP. Mina madem paka DIE. Sio DRC. Sipaki mkongo hii ni MIC. Napokea hongo. Choko high kama nmenusia mondo. Nusa perfume atunukii shombo. Watu wako buyo nanukia gongo. Napata dem na mteki swalika niko bongo. Hey shori umeiva na deko kupakua. Naona umekua na siya kukusumbua. Twende tour, uone dunia. Joshu kuwe picha mitandao na takujua. Mindo teacher, nitakuchapa. Una homo kujemaliza, fanya haraka. Mindo pastor, ni pesa daka. Kuna misa kukesha na ofa kama unataka.
Toto si toto meiva. Simple and freshi barida. Sisemi visango mishinda. Kuna venye baby na chachisha. Toto si toto meiva. Simple and freshi barida.
I can't lie. Me want see the quitty gal in all the whole world. Just twerk, 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 twerk.
Melissa, just twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk. Boom, boom, twerk. Petit girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianyan, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, 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 twerk. Mathematical calculation, division, missy pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na Jamaican, elephant, dovuku yondo implication. Atubagui tuko pan African, makex, na kimbiza na imetoka Japan. Saingine feature white, nikondani ya Nissan. Kiyomoka ni chukubima twinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petit girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapian.
Baze Online Radio.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kana penda kenyili wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tak pewa. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapigyanga trio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji shienda home. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick mpoka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Bok anapenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Bok anapenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Bok anapenda stick proper.
Steer, steer, na niko ndani ya boka ni kimedi na mashasha. Jaribu chika ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklaks za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Usha mikono kaunaona uko tipsy. Usha mikono kama maisha iko fiti. Usha mikono kujambasi tuende hivi. Chalala siku tano nona kama ni tachizi. Hata nikikosa leo nda kupata. Kama kuna ngori itakuwa disaster. Siku mingi jo baby mekudata. Wacha sita sita baby come hapa. Kama unani feel, feel. Wachana na mi. I'm honestly just a humble rapper. Na ukuwa na T. Maina ni na B. Nili wa show. Ingoma itawangwata. Nabuka nikimedi na mashasha. Jaribu chika ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklaks za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kaunaona uko tipsi. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kujambasi tuende hivi. Chalala siku chano naona kama ni tachisi. Excuse me, I mean empress ama honey. Kwenye safari kumche venye upatikani. Na macho ya kunzuri unafanya na tamani. Rafiki zangu wanashindwa rada gani. Basi nipate karensa zingine vila rosa. Na kile unapopenda utafatwa na masoja. Kichwa inauma basi meza sona moja. Na venye unanitesa kini bado nitangoja. Nimefunga dedi manze hunitaki. Na kama ni makosa basi wa utanishtaki. Ningetaka tuende shanzu audiani. Na unataka light skin kwani mini blami. Na nikonda nyabuka nikimedi na mashasha. Jaribu chinga ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklaks za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Usha mikono kaunaona uko zipsi. Usha mikono kama maisha iko fisi. Usha mikono kujambasi tuende hivi. Anasa utanona kama
maisha mipiga tiki. Shona fiti, skuzi misi shikiki, jumalini kwa mfiki. Doba na ngushi na shikata bila kiki. Daily fosi riziki, mziki na kawiski. Mekuwa peng, supa kona maweng. Life imekuwa vivid na yona tu kwa frame. Ama 10 over 10, simba jike ni tem. Afno na kasi mimi kuna watu wangekosa fame. Nimepanda bail, sako sasa ni ndogo kuna watu wali back in bail. Aseki nyomba vas, kauna ganji siwa pay. Kuzi na piga wax in face in the mask. Na kona change hali na piga malisha sa.
Nikika I'm simple, you can see. You can lay sifa. Believe it vividly. You're dealing with even shot. So that you can have a fancy. You're dealing with sifa.
Check your body, go best. Body go top. Let you not think that I'm a check. She does it though. She done it on the key. While less, not to go zone. Na venue, but not to flex. So I can see to mess. Let it go my best.
I say my wrong side, your bamba. Wrong side, your bamba.
Tunavuva ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high, ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode, easy easy. Wenda kuwa na Malawi, fresh Bob Marley. Fresh jamatawi, nikiskank misinawi. Koro ndo imenifanya wanati kasi gode juu ya kuki misitaki ani namba uno bazu neza pulo koshini yangwai kurubai na makulo same thing fully loaded zote ni alarm zote ziko box yani zote ni aja Leo tuko juu ya doba Tukiza skiza kayo akibanja Hapa ganji ndo inabonga Kahuna ganji nyamaza Nasikia niko mavitu, joni niko mabitha Mfuko ni madhao, tutucheze na uba Wajiko waga besti na joa meiva Leo nateka tuma painting akina Aisha Leo kaveveka na zoze ya mirema Zikishika tunavuka kasavera Ama tufike uko juta containers Kama ni form tunaeza adi kiesha Kwa nini kesho?
So my boy and she satisfied him Uzi Danny Johnny personal She the number one position in my arsenal Na kikombe ina chesa Johnny alcohol Kwa mangoma siyezi cap Johnny factual It's just facts, no printer I'm chasing the bag, running fast like a sprinter Flow yangu ni bad, job already kani winter Gari kona gas, na jifil mina jiringa Ah, it's just facts, no printer I'm chasing the bag, running fast like a sprinter Flow yangu ni bad, job already kani winter Gari kona gas, na jifil mina jiringa December Drink Semba, Shere kutoka jana di December For tonight shida zangu sezi remember On the hustle of fun, I'm a big spender Drink Semba, Drink Semba Shere kutoka jana di December For tonight shida zangu sezi remember On the hustle of fun, I'm a big spender
He got you broken You're not looking for love, it's okay For your heart is open Give it to me
Looking for some love and affection Now nashanga kiunoni my mama sita Let me catch my breath I got so much to say Hauko solo baby Oh not today Batman I really wanna win ya sana Na sita 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 saba Ukichora mina zima So now you know Looking for some love and affection Can you be my love? Baby if you give it to me yeah.
You're pumping up the bass with DJ Chicka Trek.
Nikiwa class 4 as a primo Life ilikuwa fiti Nice ai wasewa mechizi. Long time furai kwena letwa tukicheza bano. Nikiwa class 5 days a primo. Life ilikuwa fiti. Nice ai wasewa mechizi. Madem furai kwena letwa wakicheza kati. Rounders hopscotch class 3. Life ilikuwa fiti. Nice ai wasewa mechizi. My yives down furai kwa tukucheza kati. Rounders hopscotch class 3. Life ilikuwa fiti. Nice ai wasewa mechizi. Unasikia pate after pate. Kidogo kidogo seti hiyo mushikake. Pale deja vu jo my dreams na my ends. Paseku cloud chase juu wanapenda kutrend. Milan ma weekend alchemist na my friends. 18 na my ends we small ina depend. Pomi natokea kila weekendi. Nairobi na dunda hawezi kui end. Kitambo furaili kuwa tukucheza bano. Nikiwa class 4 deza primo. Life ilikuwa fiti. Nice ai wasewa mechizi. Furaili kuena letua tukicheza bano. Nikiwa class 5 deza primo. Life ilikuwa fiti. Nice ai wasewa na cheese. Madem now wow walikuwa kicheza kati. Rounders hopscotch class 3. Life ilikuwa fiti. Nice ai.
Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki fika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juhu jafika. Na waiter shot unapima. Nje ya mollies na bado zijashika. Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover. Mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Jing tangu jana. Sitemi sita wacha. Budget your blanda. So dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki
kuko sana na wewe. Siku tarajia kuwa mbali na wewe. Akimeni ache babaya. Kutengana na wewe imenibadilisha sana. Nimetamani nilewe. Akina kunywa na sasa mandambi. Ya nini watu rechini. Haya mapenzi ya linoga. Na kumbuka tulipeana majini. Yo baby kesho tomato. Mitandao ikaleta vitini. Ukawa uamiliki. Na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa zisembeze kina uma. Inauma lakini nitazoea. Inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea. Tunashindwa.
Niko club na mapengu anataka kunitress. Usitense mina kamsize. Kata inadai. Atenje inadai lakini stoke minta kamsize. Nasina ID.
Bayes Radio.
Kwa wemshow minta kamsize. Ati fita. Ati